heavy. Wendo lufanya nikate gamba, na shule ni ache niwe mtoto wa mta. Saivi sadari na unga unga, na kesha lodi yote sababu yako. Najifikiria nikijichenga, nitakuachaje na iyo hali yako. Najua kama huna nipenda, domana umebeba wangu uja uzito. Nitakuwaje nikijichenga, mtoto akikuwa akiniulizia. Mwambie kama mina mpenda, mi mtu wa Mungu nyumbani ntarejea. Siku moja moja mpeleke kwa bibi yake, Selema akaone wajumba zake. Uhuru ni gana kamuone babu yake, hadi Kilungule usisahau mpeleke. Mpeleke mpeleke hadi Magole mlete. Mpeleke mpeleke hadi Magole mlete. Kuna muda na kana
fikiria,
mara na cheka na
dunia.
Wana zepema
wana kwa rota ngulia.
Kino aloku wajia
haana hatia,
kino amejiongeza
yana wifu ya asira.
Kuna wanangu wa kitambo, wanangu wa bongo, kabla wajafuka ngambo, kukosi michongo. Kuna wanangu wa kitambo, wanangu wa bongo, kabla wajafuka ngambo, kukosi michongo. Bye 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 masera, bye 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 wauni. Bye 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 masera, bye 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 wauni. Bye 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 masera, bye 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 buletio. Hey hey hey. Shaulini wangu, we kialusera, we benigomba. Asikupingi shemu amina, asikupingi mwanangu mtupa. We mtupa, aswapingi mashaulini wangu. We shemu alafa kusoma, we ustachariga. Aswapingi mashaulini wangu. We macho, macho. Hey, hey.